Ashengwa mina umthombo wase Golgotha umthombo wase Golgotha umthombo wase Golgotha umthombo wase Golgotha
mina
umthombo wase Golgotha umthombo wase Golgotha umthombo wase Golgotha umthombo wase Golgotha
mina
umthombo wase Golgotha.